were made to be courageous.
DJ Jeffy.
We were made to lead the way. We could be the generation that finally breaks the chains. We were made to be courageous. We were made to lead the way. We were made to be courageous. We were made to be courageous. We were made to be courageous. We were made to be. We were made to be courageous. We were made to lead the way. We could be the generation that finally breaks the chains. We were made to be courageous. We were made to be courageous. On the front lines, standing unafraid. But now we're watchers on the sidelines while our families slip away. Where are you, men of courage? You were made for so much more. Let the pounding of our hearts cry, we will serve the Lord. We were made to be courageous and taking back the fight. We were made to be courageous. And it starts with us tonight. The only way we'll ever stand is on our knees with lifted hands. Make us courageous. Lord, make us courageous.
This is School of Squatch DJ.
Watakao kwa budu kwa roho na kweli. Na wakati ndio huu na mimi umefika. Nisaidie kutenda kulingana na mapenzi yako. Kutembea na maagizo yako moyoni mwangu.
DJ Jeffy.
Watafuta watakao kwa budu kwa roho na kweli. Na wakati ndio huu. Nisaidie kutenda kulingana na mapenzi yako yawe. Kutembea na maagizo yako moyoni mwangu. Hey, nimekubali nasema ndio.
See? saba, mwezi wa saba. Miaka zimepita kumi na saba. Humu duniani nishajipata. Mimi, mimi, niko nilivyo. Sina baba wala mi sina mama. Siwezi enda mbali mimi najificha. Natoka kujificha najitokeza. Mimi, mimi, niko nilivyo. Funga virago vyangu naenda mbali. Sijui nifanye nini niende wapi. Nifate nani mimi nimwite nani. Mimi, mimi, niko nilivyo. Sioni mwana nyinyi mwanikimbia. Sioni mwana nyinyi mwanidharau. Sioni mwana nyinyi mwaniepuka. Mimi, mimi, niko nilivyo. Mbona, mbona, mbona. Mbona, mbona, mbona.
Mbona, mbona.
Alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo. Mbona sasa hamnidhamini? Mwaniona kama sifai. Sikuchagua niwe jinsi nilivyo. Ni kitembea barabarani, macho mmenikazia. Mbio mbio mwaniondokea. Mimi ni kama nini?
He's an awesome God. How many pa such an awesome song? And I'm never lonely. How many pa such an awesome love? He's an awesome.
This is DJ Jeffy.
Turning you up with the freshest possible vibes. DJ Jeffy.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
He's an awesome God. How many pa such an awesome song? And I'm never lonely. How many for such an awesome love? He is an awesome God. And I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani?
Askia landilodi ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe utaprovide. Nani nangori moyoni zinanijaza wori. Ila nitakuwa fine.
El Shaddai. Wana kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Blessings overflow. Blessings overflow. Blessings overflow. There will be a blessing overflow.
DJ Jeffy.
Beauty. wasemaga wazazi baraka toka juu kwa Maulana. Ila mi baraka walininyang'anya mwaka 2007. Mimi kijana wa darasa la saba, inanilazimu kuwa mama na baba kwa wadogo wangu. Na sina mbele wala sina nyuma, ila jini mimi kujituma. Nione kantapata cha kuumana, nataka ni mali ya uma. Usina mbele wala sina nyuma, ila jini mimi kujituma. Nione kantapata cha kuumana, nataka ni mali ya uma.
Zungusha kama DJ, but ooh, una afya, ulinzi kibao tight kama mafia. Lana zote kwako amekatia, na pia akakupa life na njia.
Na uliomba akakupa mo, ulisota akakupa do. Mpe sifa bila tatizo,
na basi jo
ifanye kwa maringo.
Cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we.
Serving you up with the freshest gospel vibes. This is DJ Jeffy.
You're chilling out with DJ Jeffy.
Oh, get to what's happening. nakumbuka vyema. Kesha nilizoenda baba, nakuliwa na mbu tele tele. Nikikupa mahitaji yangu, yalokuwa moyoni mwangu. Oh, Karura pia nimetembea, na kukupa shina zangu baba.
DJ Jeffy,
zote umetimiza wa leo. Mbona moyo wangu umegusa wema wako baba, uloniangazia kama sina kitu.
From the first day I met you, sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi, blanketi umenipa. First day I met you. From the first day I met you, sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi, blanketi umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo yangu mengi.
Ulinipenda kwanza, kabla nikujue. Ulinipenda kwanza, kabla nikupende. Nilipokujua, hapo nikatambua, milele nitakuinua. Pendo la kishua, na minamua, nitakupenda pia.
It's just a way to show how much I love you.
Njia ya kusema, jinsi ninavyokupenda.
Shana wema,
nisingejua
mapema, nilizingirwa na giza. Mbali nawe hakuna raha, nikiwa nawe na starehe, na ni kama wewe. Sasa nimekupata, siwezi mie kuacha, milele nitakufuata.
DJ Jeffy.
Nikiwa katika roo, wana kamweka chini. Katika bone, nalo limejaa mifupa. Kamwambia Ezekiel, ija mifupa yaweza kuishi. Na yeye akajibu, e Bwana wajua wewe. Bwana kamwambia, tabiri juu ya mifupa hii. Enye mifupa, lisikie neno la Bwana. Mifupa mikavu, nakutabiria, kwa jina la Yesu, uhai tena. Mifupa mikavu, nakutabiria, kwa jina la Yesu, uhai tena.
Tabiri kwa upepo na mwili, Roho wa Mungu aiweke dhahiri. Kwa wanadamu waliona nchikavu, kwa Mungu aliona jeshi moja shupavu. Kuna wengi wetu tunapambana, ng'ang'ana, maisha yetu ngumu zaidi ya changa. But yetu ni ya wakawe condition, position yetu in Christ more than victorious. Healthy, wealthy and righteous. Maandiko inasema si warithi wa ufalme. Hautakufa, utaishi na kusimulia wema wa Bwana.
Mifupa mikavu, nakutabiria,
Kitoro, preach na mafinyo, let everybody know who's on mundo shono, oh shono, horori a jesono, arewe hakuhe, chomoni a jesono, igoro, igoro, kou kwa jeso, nekoto radidwe, nekoto radidwe.
Jeffy.
Ukinituma mbali we, yende.